stop forever.
Oh yeah. Oh la 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 la. Yeah. Baby show me love no stress. Simu zimeshika kichwa nina kwenda rest. Yeah. Usinipe good time. Usinipe hard time. No 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 no. Baby come have some party. Watch as the ring turn fuck already. Yeah. Usinipe good time, usinipe hard time, no, 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 no. Tendo siwazi kuchinti mapenzi ni kwame. Utanipa kugonjwa moyo malenge lenge. Oh, 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 oh. Sio ni sababu kwa nini mimi unidanganye. Nakupa mapenzi pesa. Ashike, a body bounce. Tupige picha tuposti kichokozi. Ashike, tupige picha tuposti kichokozi. Oh yeah,
go down low.
Baby talk, talk, atwende paka TikTok.
Go down low.
Baby nogesha uba zidisha mafundu.
Go down low.
Baby talk, talk, atwende paka TikTok.
Go down low.
Baby nogesha uba.
Usinifanye kama chizi ni jeno kote makopo. Ninyime nusingizi na nikeshe kama popo. Akili yako fomfo. Wangu mobiga mwingi na nisha kusoma before. Pigo zao loko, wanaliaribu soko. Tuende foto foto, tuposti paka TikTok. Baby, hake nani unafiga. Wakina vera za kichina wanaiga. I don't care, tukitokea kiniga. Ukipiga za mitumba mbona fresh barida. Habari za kujuana tusifatiliane sana. Wezi kuwa kama jana nuna ndoto za ujana. Wanukuinda akwa mjini tutaama. Kwa mana kwa msigo lobeba ni lawama. Na umekua kama movie wanakucheki paka wana. Right here, we out.
Ashike dance, a body bounce. Tupige picha tuposti kichokozi. Ashike dance, a body bounce. Tupige picha tuposti kichokozi.
Oh yeah,
go down low. Baby talk, talk, atende paka.